Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 108. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Bei gani jozi hii yenye swali nyembamba? Shilingi 39 tu. Na hii jozi nyingine? Hii ni shilingi 46 bwana. Kwa sababu jozi hii ni nzuri zaidi kuliko hii. Lakini bwana, bei yake ni ghali mno. Ndiyo, unajua kitu bora siku zote ni ghali zaidi kuliko kitu hafifu.
End of Unit 108.